chechina ja kumbo mwana wabalojo no mulangati labanange masera ne mulaba ememe terete awonana tusibampe banango mulunji bwaja chechulwa chino budde butese bebe dunya wange ebirumya bayaye mwatumye ebyo bintate bintate zebintate omwana wabatefa tuseka ebitala bintate yakuzibwa bulungi omwami wange bintate bintate mbalaga omutufu yani olwalero olunaku lwange kandi giteekambuke zebintate ingalongala amazina gagano bintate tata wabana bange bino byogera nga nfukamite nina omukwano mungi leero tukayite katijjo kale kyekyo kyokoze mukwano gwange kusuubiza okuba omukyala nantakyuka bose nabo mu biti byabwe muyogeyoge emikwano mwebale nnyo yenze n'abakyala bumwe bulijjo gwayogerako mulungi yenze gano ge makomu g'abalungi mugetegereze abaana beebo omusomesa ye daddy waffe mukubi wambooke goba obusiru bwonna tuganiriza baami baffe era mutunule nnyo mwetegereze mikwano gyange mweraba ze mbavuddemu bannange kabaikeeko bintadde bintadde ze bintadde omwana w'abatefa tuseeka ebitala bintadde yakuzibwa bulungi omwami wange bintadde kekadde mbalaga omutufu yani olwalero olunaku lwange kandi giteekambuke ze bintadde ingalongala amazina gagano bintadde Chacarire.